Manyi aluna kwa luwa lero haba anabu nuku eto lole guanga bawa mwote
mubutongole
mubutongole haba anakatibali waka lumula luwamvu nno luno mnangi siru wakuzanyirako lumula luwamvu dala era mchino abazadde basabiddwa abaana bana bagenze wakoku wala bidiro obulungi atene okubali iso obulungi Reverend Father Henry Kizito Sendi ye bwana mkulu w'ekigo ky'ebbanda ayibadde ayogera ku radio Buddu nategeeza nti abazadde bateekeddwa okufuba okulaba nga beeyambisa oluwummula luno bayigiriza abaana baabwe emirimu gy'awaka kimanyi nti abaana baffe tebamanyi kuwaata kati agambye abaana mubayigirize okuwaata emmere bayonje waka bamanyibwe bayonje waka ate bamanye n'okwoza engoye munaye ffe twamanyira wa omwana ayoze engoye naye nga
namukyuma
ebirebe gyaffe najo gyanyuma bulala kuba mwana waka kati akulaga tamanyire bwe bakunya lugoye
kisoboka munnange
kisobokera ddala naye Father Sendi ategezeza nti si kibi okukolerayo omwana akabaga singa aba aliko watuuse gamba amaze sini eyokuna amaze sini eyomukaaga amaze sini ya oba amaze kibiina ekyomusanvu kino kiyambako okulaba abalala bali okulaba nga bana ekyokulabirako
balabireko kwoyo
abayizi bakomyewo eka awo n'abazadde basaba mwanirize bulungi abaana bammwe ewaka nga bakomyewo mubakuliseeyo ku masomero aba batuuse ku mitendera egy'enjawulo amaliriza P7 amaliriza senior 4 amaliriza senior 6 tekiriimu sitaani omukolera y'akabaga akamukulisa omutendera ogwo gwatuuseeko ne banne balabireko banyiikire okusoma batuuke ku mitendera egyo awo nno gwe omuzadde omwana oyo ali mu mikono gyo nti omwana takula mu maaso g'abazadde be mulabirire bulungi mubawe ekyokulya bakkute ate mubalage ne gye mujja ekyokulya oba kusima muwogo ayige okusima muwogo oba lumonde ayige okusima lumonde oba ttooke ayige okuyunja ettooke mukuliwaata okusinya oba okutyaba enku